Sauti ya Amerika. Radio ya Amerika tuwarika zemo makuru ya chamuji tono kuri kichumeru kana wa Washington DC mwikume na Jeff Mzagoma kama kuri ya kitura heda kwe mkarele kwe ya garigari jomu Afrika nyuma tulaza ukumeza kutiga niro ejo mtegule kwa niro jiruko gomu Rwanda au kuri ya kita kumine jiri michiga niro dosazi jambo muko visanzwe kuri kichumeru kuri mu karere cyo hehe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha barundi barenga 500 basaba ubuhungiro bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange territoire ya Uvira bahuza aho baba bitewe n'ibihe by'imvura nyinshi ya babujije amahwemo umunyamakuru w'ibiri Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yarabasuye asanga bari mu bibazo bitoroshye
bamwe muri aba barundi usanga hari abarara munsi y'ibiti abandi nabo birundanije mu gihangare gisakaje igishitingi niyo nkuru Venancia amaze ukwezi kose agenze muri Sange yaje gusaba ubuhungiro avuye mu ntara ya Cibitoki agaragaza ko ubugarijwe n'ibibazo byinshi aho batambitse munsi y'ibiti
uko tubayeho nk'ubu imvura iguye turahagarara tukaburiyo tujya niyo tuva ugasanga utuntu tukuba turatose abana tukabakagitena ntibatashyira mu giziba atukaraba ukuntu tuvuga ati turebe ko twakumva turi mu buhungiro kwezi byiza rero ni nkuru ko mwebwe ababyeyi twaje twisunga murabe icyiza mudukorera
muri abo barundi harimo abamaze amezi abiri bageze muri Sange abandi bamaze icyumweru bahageze inzo ya Kaloport avuga yuko uku kurara hanze gushobora gutuma bibasirwa n'indwara
urabona uko bimeze uku ni ubuhamya twari ukwiye kumbuka nta kirango dufite nta kintu twifuka turatumeze nk'inkeri imvura iguye tuba duhagarara ku nkeri ntabwo twinjira mu nzu aha abadamu ngaha baba bavugana nta nabo bakabura aho baryama nabo nyine niko nyine twese twarahagaze ku nkeri imvura iguye ntabwo tubona iyo tujya mbere mu mapango wabugaye tuba duhagarara mu kigiki tuba tujya imvura iguye tuba duhagaze ku nkeri ntabwo twinjira twifuka ntabwo tujya n'icyo tujyama ko turakumbuka igaragara ku nkeri nta kintu tugira nta kintu cyose dufite turarukunye
usibye ibibazo byo kurara hanze bafite n'ikibazo cy'inzara kuko batarakirwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi
mberewe nabi ino kuba kwakirwa nta mpamvu zakirwa kurara hanze inzara nayo igomba kutwica twashonje tukuramirewe nabi
ibyo bigenze gusa
mugenze gute none umuntu atagiye kurondera kwa paca paca hirya no hino kandi nta naho nta n'akazi ubona nta kazi ubona ni ukugenda gusenga
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko bitewe n'ubwinshi bw'abo barundi bari gusaba ubuhungiro bafashe bamwe babimurira mu kambi y'agateganyo ya Kavimvira bakuwe muri Sange aba barundi bakomeje guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko bahunga umutekano muke barahunga mu gihe abandi nabo barimo bataha
cya mbere na mbere kintu cyavuga kugira ngo duhitemo gutaha mu Burundi wacu ni ukuvuga twebwe nk'uko turi abantu badafite twabakinditse twebwe abagore bacu bagiye gusenga bakabafatirayo bakabakorera bya kurambi hariho n'abanyuruka ntitubimenye
muri uyu mwaka impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu zo mu kambi ya Mulongo na Rusenda zatahukanwe ku bushake bwabo mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabaye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 40 nyinshi muri zo ziba mu kambi ya Mulongo na Rusenda Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Jutimo kurikirana ibiganiro kuri Radio TV ya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,325 kilohertz 15,625 na kilohertz 17,000 ku munsi munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12:12 n'igice cyo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15.8 na kilohertz 13.63 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice cyo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15.86 na kilohertz 17.53 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuje mu Burundi, abahinzi bo mu ntara zitandukanye bamaze umwaka batanga amafaranga yo kugura ifumbire ya kizungu, bakavuga ko kugeza ubu batarayibona. Ishyirahamwe FOBI rikora iyo fumbire rivuga ko rihabwa amafaranga ahagije yo kugura ibikoresho bikora, gusa ryemeza ko rizashobora kubona nibura ingana na 30% y'ibikenewe. Minisitiri w'Intebe w'u Burundi yategetse ko abahinzi batahawe ifumbire umwaka ushize bagomba kubanziriza abandi mu kuyihabwa. Eloge Wilika neza byifashe bite?
Hanyuma nta kibitoke mu buraruko bw'ubutangiro bw'u Burundi bw'utangiro wa mbere ngira ko bucavukamo bavuga ko batanguye kuronswa ifumbire nabi nabi, ariko iyo barihe amafaranga umwaka uheze mu gihe cy'iki n'ubu ntibayikubita ururabwe. Abagambiriye n'ijwi rya Amerika bifuza ko umwavu w'ikizungu wacuruzwa mu hitegenzi watanga n'utagiyemo kuriko babivuga
rya iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutira mu mahanga ntibakurikiza ikirangaminsi cy'indimu ntiduhombe ifumbire buze ifumbire ariko indimu zipfuye.
Twaragize ikibazo cy'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka ku gihe, none umunsi turacyarindiriye ifumbire twafashe ntiturayirosa. Murumva yuko iyo umuntu atarosa ifumbire n'umwimbu aba yiteze muke. Wari gutera ibiro bitanu dusanga turatera ibiro bibiri cyangwa ikiro kimwe n'inusu, ntibota na seto na seto se tutarayironka. Benshi barasa gusubira kwiyandikisha mu ifumbire ya seto a kubera ni ya seto se batayirosa. Twasaba yuko leta umubyeyi wa ikaraba ingene yosahiriza kijya kigofome kazani yo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu.
N'umuntara ubanza mu burengero yanubwiye na twitiroke nicyo kimwe. Abo bagabo babiri imizi bamenyesha ko hejuru y'uko batararonka umwavu w'ikizungu muri kino gihe cy'agatasi n'ifumbire bishyuriye umwaka uheze batarayironswa.
None twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avanse tukongera tukakombora, none tureka kuronka gute? Ndi kugura ifumbire bampaye ubuceto ntumva bicagimbana ibibazo
ko botunganya hamwe umurimyi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire nta kivugiro mfite kuko nk'ubu hari yageze ku ifumbire.
Mu nama yiwe ya mbere umushikiranganji wa mbere mushashaje kumenzira ko buca yagiranye na Babura Matari yasabye kwirinda kwitohera ikibazo co batarongeza ifumbire mu mwaka uheze kitavuye mu nzira.
Aba bantu bose bari ifumbire yabo ya kizonke batararonka ifumbire, ikintu cya mbere kihutira kumenya prochaine yarabuze ifumbire bahuje umwimbu bacagira aho mbere ifumbire dusigara tukwana n'ibindi bw'abo bantu bamaze kuronka ifumbire yabo ya kizonke batarongeza. Ibarigire zibanze zibyemwe ariko kumara kabo ngereza ko bafite amahangere y'amatoni n'amatoni muzomera paul mubwira yuko ifumbire yabo yaduze bakizonke komite zonke
ariko bibemeza ko cy'amafaranga y'agaciro bafite kugira ngo barangure ibikoresho bihagije hanze y'igihugu. Mu nama y'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari emenejeje Manyange icegera cy'umuyobozi mukuru wa FOBI yasiguye ko ibice 30% byonyine by'umwavu ukenewe ari byo bishobora kuboneka.
Itariki bitandatu z'ukwezi kw'icyenda niho ibiharuro by'ifumbire abarimyi basabye byadushikira mu ihingiro FOBI komande amatoni 45,000 n'86 tukongera ko bya deni byo mu kiyaga cya Totahaza turi ku 50,000 turi muri ka gatasi nyene. Ubu bose bagira bati mu ndwi zibiri murabe ko muba mwaduhaye ifumbire yose, hakabamo kandi gutumikana kw'ibikoresho dukoresha amaterefone twebwe muri rusange guhingura tugeze ku matoni yababa 17,000 kw'ayo matoni yababa 50,000 gusaba urumva ko turi ku 30,000 na
abarimyi bakoresha umwavu wa FOBI bavuga kutabira neza. Uyu mukenyezi ni wo mu ntara ya Makamba mu manuko
angeri umuntu yasanze angeri y'impeshi twarayishe ndishimye ahanini naho imvura yaguye neza ntacyo twagaye iyo fumbire nta na kimwe ikirere kigenze neza uratanze yangere impeshi yobandanya atanga iyo fumbire
muryangaje yageze ubu n'ubworozi sanctus niragirare mbere kwishyira hamwe fomiye idashobora guhingura ifumbire yose ikenewe mu Burundi igihe yarigendera ku mutwe wa mbere w'iyindwi ariko yavuze ko niko ryagura ibikorwa kubwira rishike kuri iryo hangiro
urabona yuko hari agahaze mugabo rino hinguro ya fomi bariko baragura inganda zabo nabonye ko hariho urundi ruganda bariko barubaka kugira ngo babandanye bishyura ku byo bariko barasaba kubera bibandanya byongerekana
tumizeze mu rwego rw'uburundi yagize ndayishimiye yamenyesheje ko hari zimwe mu ndongozi zinyegeza ifumbire y'ikizungu kugira zigurishe menshi cyagamishije ko azofatwa bazohanwa bikomeye aha yari mu nama na buri matari mu kwezi guheze
Washington DC mwenye Gwanda na mchirundi kigeze mwanyo chiganiro ejo tutepulirwa nurutiru kurgo mwanda
iti ni chiganiro ejo zamwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo Youth Eco ukorera I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Anita Bin Mukunzi n'irye na Roger niwe uhagarariye iki kiganiro mugiye n'Igero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire ya bamwe bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara. Akenshi muri sosiyete y'umugore n'umugabo bashakanye hari abahita bumva ko bagomba guhita babyara mbese ko ariyo gahunda igomba guhita ikurikiraho. Aha rero ugasanga mu gihe bidahise biba batangiye gushyirwaho igitutu babazwa impamvu batari kubyara. Aho rero ushobora gusanga kuba batari guhita babyara bituruka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye harimo no kuba hari ibyo biyemeje kugeraho mbere yo kubyara cyangwa se wenda bafite n'izindi gahunda bihaye gusa ariko kubera imyumvire ya bamwe ugasanga barabazwa impamvu batabyara bamwe babashinja kwigira abasirimu cyangwa se abazungu ari naho havamo ingaruka zitandukanye zirimo igitutu ipfunwe kwiheba ndetse n'ibindi ari naho rero usanga imiryango ibizamo bamwe bagatangira gushinja umugore cyangwa umugabo kuba baba batabyara cyangwa se bakamushyiraho igitutu ko bakeneye umwuzukuru ugasanga rero uwo muryango uwoswa ku nkeke kubera ya myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara. Turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu muryango washyizweho igitutu cyo kubyara nyuma yo gushakana nk'umugabo n'umugore. Ugusobanukirwa rero ibitera iki gitutu ingaruka zacyo ndetse n'icyakorwa ngo iyi myumvire icike turaza no kumva kandi impuguke mu by'imibanire y'abantu. Si ibyo gusa rero kandi bakunzi b'ikinamico ngira nkugire reka mbabwire ko uyu munsi muraza no kuba mukurikirana agace ka cumi k'ikinamico.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0780 78 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Umuryango wa Sibomana David w'imyaka 28 n'umugore w'imyaka 25 batuye mu karere ka Ngoma. Bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2020 rero bamara imyaka igera kuri 3 batarabyara. Icyakora kubw'icyo bavuga ko ari umugisha w'Imana uyu muryango waje kubona umwana w'umukobwa ndetse baherutse kwibaruka mu kwezi kwa karindwi kuri mwaka w'ibihumbi 2022. Urumva rero ko bagiye kuzuza amezi 3 avutse. Uyu muryango rero uratanga ubuhamya bw'uko kumara umwaka urenga babana nk'umugabo n'umugore batabyara bitaboroheye kubera igitutu n'amagambo y'urucantege bashyirwagaho n'abaturanyi babo. Uko rero babyitwayemo n'inama bagira indi miryango y'urubyiruko nibyo tugiye kumva.
ibyari mu mwaka wa kabiri kuko twa tumaze umwaka wundi yuzanye umugore akajya amahirwe atanda ku kanya ariko ukwezi kwashize amezi atatu ane ati twarabivuze ati twarabivuze kuri uwo mugabo atabyara umugore arabyara mbese ukumva ni njyewe bari bakikabeho cyane kwa muganga ko nagiyeyo barapima basanga ni muzima n'umudamu arapima basanga ni muzima arambwira ati mwihangane muzabyara ntacyo tumusinzira bazima ni iminsi bitarajya ariko wishinze amagambo y'abaturage ntabwo wakubaka uri n'ibyo bibazo nyine nk'umuntu yarazaga akamara bikatwa cyane cyane nko turi nk'ahantu nko gukora ahantu runaka ukumva nk'umuntu atebeye nk'ikije amahanga ngo ariko hano turi gukorana n'umuntu witwa ingumba nanjye nkavuga ngo ariko kuki mwibanda ku muntu w'ingumba kandi atewe wiremye imana ariyo ariyo yamuremye igihe nikigira umugabo n'imana yansigije bizagenda bite ugasanga nyine barimo baranshyira igitutu cyane kirenze njyewe nkumva ntacyo bimbwiye imana ari iza nkuremereye igihe cyaranageze numva nanata n'urwo nkagenda bakaza bakagira inama umugore ati ngo muri urugo ugende ntabwo umugabo wabyara urabona gatuma umwana hari umwaka ngo akugereho kuri aragucunaguza ahubwo atewe ntabwo uzabyara umwana kandi ibyo akabikora mu babyeyi biwe nawe akabikugeza kumva ni ibintu bibabaje cyane ntabwo byabishimiye umudamu arabyumva agatuza nawe nkabyumva nkatuza uko ziza kuba ntabwo tuba tukiri kumwe barasubiye iwabo nanjye ndi byenyine nta bindi numvaga birenze kuri jyewe numva agomba kunsubiza kandi nawe yarabyakira oya nabyo kuko ntabwo yigeze anabikinisha byo kuba ngo wenda yanca hanze ngo arebe ko wenda ariwe yaba abyara cyangwa atabyara we yarihanganye aguma mu rugo turabana igihe kigeze tubaye n'umwana dusubije tugaha umwana w'umukobwa tumwita umubyeyi nakita
reka mbere n'umubyeyi uyu mubyeyi yatubwire uko byari bimeze icyo gihe byagenze gute abantu bababwiraga ngo kimwembe
nabaye ntiyagira abambwira ati sije gukora iki ubundi kuri uwo mugabo atabyara ubwo ngubwo bibaye ngombwa ndangije nawe ati se ko umuntu iyo mwana ari yimuha kugira ngo abantu nibo biha ni ukuvuga ngo ubwo nuko nta kundi igihe kigeze tubona turabyaye nta nubwo twigeze duhangayika kuri feri kuko twarasengaga bikomeye
nabyo twarimo umutuku
twe twagiraga icyizere yuko tuzabyara kuko imana niyo itanga urubyaro
ni izihe nama mwagira abo bantu bumva ko umugabo n'umugore bashakanye bagomba guhita babyara byanze bikunze
inama nagira abantu nk'abo rero bazana abagore babwira ko bahita babyara kandi ubundi imana ariyo itanga akagombye kumenya ko imana ariyo igomba kuba yakugenera ikanakwambura kandi wowe ko hari umuntu uciye mu buzima nk'ubwo ngubwo gutinda kubyara utagomba kumuseka ahubwo ugomba kumusabira nawe akazakira mu mugongo cyangwa agaterura nk'umubyeyi ukwitwara kwabo neza ni ukumva ko niba bamubwiye ibyo bintu bamubwira nk'umugore ngo ntabyara cyangwa se umugore akabwira umugabo ngo ntabyara bagomba guhumurizanya bo ubwabo uko babana bakumva ko bagomba kwihangana kandi ibintu bikazagenda neza ntibakumve ibyo hanze kuko ibyo hanze birasa ntabwo byo byubaka
ngira ngo mwivuye ko uyu muryango washyizweho igitutu yewe no guharabikwa bahabwa amazina ingumba ndetse n'andi magambo byanagezaho umugabo yumva yata urugo kubera cya gitutu ariko kandi ubu bafite umwana w'umukobwa bakabagira inama indi miryango kutumva amabwire ndetse bo ubwabo bakaba bahumurizanya reka dushimire uyu muryango wa Sibomana David ku buhamya badusangije tunashimire Noel Imanishimwe baganiriye aha rero twumvise ingaruka zikomeye zageze kuri uyu muryango bitewe n'igitutu ndetse n'amagambo y'abantu haracyari imyumvire muri bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara ndetse ugasanga igihe bitabaye nk'uko sosiyete ibyiteze barasebywa mu ruhame imiryango irabahagurukira bamwe ugasanga baravuga ko umugore yaba atabyara abandi bakemeza ko ari umugabo kugera yewe n'aho bashobora kubasenyera cyangwa se bikavamo no gucana inyuma wowe udukurikiye rero ndagira ngo utubwire ese ubona ari iki cyakorwa ngo iyi myumvire icike ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp ese ubundi iyi myumvire ya bamwe mu baturage bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara kugera n'aho hari aho usanga sosiyete ikiri igitutu ku bashyingiranywe igira izihe ngaruka ku bagize umuryango kuri iyi ngingo rero mugenzi wacu Noel Imanishimwe yanatwegeranyije ibitekerezo bya bamwe mu batuye mu ntara y'iburasirazuba aho ni mu karere ka Kirehe ku mpamvu itera iyo myumvire aho abenshi bahuriza ku kuba ngo ubundi biba byitezwe ko umugabo n'umugore babana bagamije kubyara kororoka no kwagura umuryango reka twumve ibitekerezo bya mu baturage batandukanye
ubundi abaturage kugira ngo babane ni ukugira ngo babyare ubwo umuryango iyo babonye mutabyare rero bahita babona kuri nk'ikivumbe kuri nk'igicibwa kuyo yiri mu bandi bagukumbutse n'umugabo ubwo bigatuma biziramo no kwiheba
nyine babagira ngo ungure umuryango ubwo wajya mu bandi bakaguca ntago uri umuntu ntacyo namaze waba uri umugabo ati va mu bandi nta n'icyo ugomba gufata waba uri umugore ati uravuga iki tutabyaye
impamvu ntaho bushingiye iyo utabonye urubyaro mu gihe icyo aricyo cyose ntibitwa umugabo nekanda neza ubwo yakwitwa umugore tutarabyaye reka ntibiva kwa kundi habaho ingaruka uca hirya waca hino umwe muri mwe akazana uburwayi ugasanga noneho murusenye mupfuye mwese nta n'uwo musize
ni abantu bari aha hanze aha umugabo iyo agiye ku kabari mumaze umwaka mutabyaye baramubwira ati uriya nta mugore ufite niruka n'umugore uzana urubyaro
aya bagomba kubyara kuko baba bagira ngo bungure umuryango
ariko nyine turabafite hano batare turabazi umugore umugabo umuryango ukamutoteza cyangwa umugore akamutoteza ati kuki utabyaye turi iwanyu ibintu gutyo na gutyo na gutyo ariko ubundi imana niyo ibigenga
hari n'igihe ushobora kuzana umugore mukihinda rwo kuvuga ati twe tuzabyara nyuma y'umwaka bitewe n'uburyo ki turi gushakishamo ubuzima abantu bagomba guhita bavuga ko mutabyara kubera ko mubabona abashakiye mu rugero rumwe bo babyaye bakavuga ati se bari abantu buriya ntarimo umuntu muri mutabyara
ubundi iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo uba ugize ngo mwungure umuryango iyo washatse umugabo ntimuhite mubyara ari wa mugabo arakubwira ati tu n'ubundi wowe ntabwo ubyara ugasanga aratangiye agiye mu bandi bagore nawe umujinya ukabura kwishe aho ni ku bundi ufite umutima wo kwihangana urihangana ukavuga ati mana uzansubize nanjye mbone urubyaro mbone umwana nk'abandi
ati imyumvire ituruka ku kuba abayifite bagamije ko mwungura umuryango mukaguka ati igihe rero bitabaye niho usanga bakwita ikivume bikagutera kwiheba yewe umugore ntaba akizwa umugore bikavamo gutotezwa ndetse akaba yanasubizwa iwabo reka dushimire aba baturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'iburasirazuba ku bitekerezo badusangije ndetse nanashimire nanone mugenzi wacu Noel Imanishimwe wabaganirije mwumvise ko iyi myumvire itera ingaruka zitandukanye kuri wa muryango washakanye ariko ntuyitubye arazimo no guterwa ipfunwe cyo kujya mu bandi ndetse hakaba hazamo no kwiheba hari umwe wagivuze ati hari igihe mubana mwihaye intego ko muzabyara nyuma y'umwaka ariko kubera ko ya myumvire iri muri sosiyete bagatangira kubashyiraho igitutu yewe banabita ko mutabyara hari n'igihe igitutu kiza cyangwa se n'ayo magambo aza nyamara bayavuga batazi iby'uwo muryango waba uri gucamo hari umuryango umwe nyuma yo kumarana ukwezi bashyingiranywe umugore yaratwite ariko kubwo ibibazo bitamuturutseho indiza kuvamo muri ibyo bihe rero yanyuragamo bitari bimworoheye abantu rwose baramuhagurukira imiryango bati kuki muta ari kubyara ese mwigize abasirimu ngo muzabanza muryoshye mubyare nyuma ndetse n'andi magambo batindukiriye umwuzukuru tuganire rero yarambwiye ati hari igihe yajyaga yumva yihebye akifungirana akarira noneho yahura n'abamubwira ngo ewe ubwo se murashaka kwigira abasirimu agahinda kakamwica kuko ntabwo ari kugenda asobanura buri wese uko byagenze nyine ariko akavuga ati rwose abantu bakwiriye guhindura imyumvire no kuvuga amagambo atari meza ku bandi cyane ko akenshi baba batazi n'ibyo bihe muba muri kunyura inzobere mu mibanire ya muntu rero Manze Ndore Thierry Jean Pierre arasaba ababyeyi ndetse n'abandi bahafi b'umuryango washinze urugo kwirinda kubashyiraho igitutu ku ngingo yo kubyara ibi abishingira ku kuba uyu muryango mushya usagarirwa bishingiye ku myumvire ifitanye isano n'umuco ko kubyara ari amaboko bakirengagiza ko hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bidakorwa cyangwa ngo bibe mu gihe runaka ibindi ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore
nk'abakurikirana sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange mubona iki gitutu giterwa n'icyane
mu muco nyarwanda ababyeyi iyo babyaraga byabaga ibirori bikomeye rwose bakabyishimira cyane kubera ko bungutse amaboko umubyeyi wabyaye hari indi ntambwe yagiyemo hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo icya mbere ni uko nyuma y'ibirori byo gushyingirwa nanone bagaragaza ko bagiye kungura umuryango gutwita biganisha mu kubyara iyo rero umwaka ushize turabizi neza ko gutwita bifata amezi icyenda ukabona nta gahunda yo kubyara ya vuba ihari ibyo ngibyo bitangira guhangayikisha ababyeyi ba ya miryango mishya yavutse ese abo bana bararozwe ese abo bana bafite gahunda yo kutabyara vuba ibyo rero bituma bamwe bakabashyiraho igitutu. Icyo dukwiye kumenya nuko kubyara ubundi bitangwa n'Imana ibinyujije mu bantu. Rero iyo byatinze ntabwo bikwiye kuba impamvu yuko ababyeyi bashyira abana ku gitutu, cyane ko baba batazi n'impamvu yabiteye. Bishobora kuba ari amahitamo yabo, bishobora kuba ari ibibazo bahuye nabyo.
Hakorwa iki tuba muryango kimwe n'abawugaragiye mu kwirinda ikibitutu n'ingaruka zagikomokaho?
Iyo babashyizeho igitutu bishobora gutuma umuryango ubegereye bagirana ibibazo, ariko nabo babyeyi nabo bakagirana amakimbirane n'imiryango yashinzwe, tujya tubibona rimwe na rimwe. Icyagakozwe ni iki? Ni uko niba abana cyangwa se imiryango yashinzwe vuba, reka tuyite gutyo, iyo yatinze kubyara ababyeyi bakabegereye bakamenya impamvu, ariko bigakorwa mu buryo bw'ibiganiro. Icyo ababyeyi bakagombye kumenya kindi ni uko umuryango washinzwe aba ari umuryango ufite ubwigenge, ufite nabwo uburyo bwo kwiyobora ku buryo batakomeza kuburebera muri ya ndorerwamo yo kuba bakiri abana.
Reka wibutse ko iki ari ikiganiro ejo, kiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka cumi k'ikinamico ngirankugire. Nshuti bakunze ikiganiro ejo, turimo turagana ku musozo. Reka nakire Christine atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize, cyagarukaga ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu Rwanda. Christine, ikaze cyane. Urakoze kumpa ikaze cyane. Bakunzi bacu b'ikiganiro, tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize, bwo cyagarukaga ku myumvire ababyeyi cyangwa abantu bakuru bafite ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa, reka duhere ku butumwa bwa Nsengimana Mark uherereye mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi, Umuhinga, aho yagize ati: imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane, aho yatanze urugero ko zidufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubumenyi. Naho Emmanuel wo ku Ruhuha mu karere ka Bugesera yagize ati: imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzibonaho amakuru ndetse no kuzicururizaho ibihangano, gusa ngo ariko ziba mbi iyo zikoreshejwe nabi. Naho Liliane we yagize ati: imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'urubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa bwacu, Ezekiel we agira ati: imbuga nkoranyambaga ni nziza mu gihe zakoreshejwe neza, kandi ko zifasha abantu kumenyekanisha icyo bashaka ku buryo bworoshye. Dusoreze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ku mukunzi wacu Nsanzimana Sabe, aho yagize ati: imbuga nkoranyambaga zigira umumaro ukomeye ku buzima bwacu. Bakunzi b'ikiganiro ejo, ubutumwa bwa none tubuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi, aho twaganiraga ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara, tureba ingaruka bigira, tureba impamvu ibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi myumvire icike. Kuri wowe rero tutatangiranye, twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, bavuga icyo batekereza ku bitera iyi myumvire ndetse n'ingaruka bigira, aho bavuga ko bitera abashyizweho igitutu cyo kubyara kwiheba no kwiheza mu bandi. Twumvise ubuhamya bw'umuryango washakanye ukamara imyaka igera kuri itatu utarabyara, aho igitutu washyizweho ndetse n'amagambo babwirwaga harimo kwitwa ingumba n'ayandi yabateye kwiheba ndetse bigera n'aho umugabo yumva yaturugwa. Usibye ibyo rero kandi, twumvise impuguke mu by'imibanire ya muntu Manze Ndore avuga ko sosiyete ikwiriye guhindura iyi myumvire, cyane ko haba hari impamvu nyinshi zatuma umuryango udahita ubyara, ndetse kandi mwakurikiranye agace ka cumi k'ikinamicungira nkugire.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudutangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0728 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Bakunze ikiganiro ejo rero, nahadusoreje iby'uyu munsi. Mbashimire mwese mwabanye nanjye, mwebwe mukomeza kuduha ibitekerezo. Nshimire kandi Nige na Roger wari uhagarariye iki kiganiro, ndetse na Mizero Christopher uri ku buhanga bw'ibyuma. Mwari kumwe nanjye ari Sabine umukunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Ejo.
Shuti mduteza matukimu masego na maketu watu jeze kuisa kuminejiri mwurumbi chiganiro dusangiri jambo tuwajeza ho mwurichu ngeru chefe mutagoma munga kuli mikro hina roga tegulie anavejira nereza aya makuru mnizina java jenzi wanjibose na jirandi ama horo na mahiru kwe kuli mesi
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo